namba yake. Hakuna kifacho mtu zaidi chake. Walume tuna hustle, still bado si watafutaji.
Walume tuna hustle,
still bado si watafutaji.
Wakati umefika yani kumepambazuka, twapandisha mzuka na shangaa unashituka. Hebu bumburuka kama umeshagutuka, ili usigeuke jiwe utakiwi kugeuka. Ni siku nyingi tunakuja kama madingi, na kama kawaida yetu tutaongea ya msingi. Ni siku nyingi mistari inawapa masingi, ma MC mna mambo mengi, rap haina king. Atupa kirangi wala tulingi, nisijivungi na tena sijitengi. Usipoteze muda mwingi, watakubambika kichungi. Sitajitungi ili niseme kweli, mebadili maadili. Bono umeifanya dili ya walali kama midoli, ya lali mpaka dalali. Wingi wala silimali, wachache ndio wenye mali. Maisha kamali, mi unikumbusha mbali.
Mbuzi ula kwa urefa kamba yake. Hakuna kifacho mtu zaidi achake.
Walume tuna
hustle, still bado si watafutaji.
Kulima utamani mvua, kijua pata chipua. Mimea nayo itakua, kitoa kingula radio. Najua, takamua na show, tatusua. Mini fuso slete ukaa, ukaa nshaka taka. Manyuki ukia vaga, italia kila mta. Usikue maiti ya bala, kima nakupa na saa. Ni mkadini, utoki deka tisini. Mbuzi hula urefu wa kamba yake. Nkipiga komesho haivumi, acha nkipake. Kimfaacho mtu siku zote ni mali yake. Njia pishi ka odinga, iwe kipimo chake. Unachofanya jiamini, ndo urefu wa kamba yako. Licho nacho thamini, wenzako hawako nacho. Fungua macho jirani yako, panda kichwani adui yako, ili usirudi kule utokako. Wapo wanangoja anguko lako, ili waone na mwisho wako.
Mbuzi hula kwa urefu wa kamba yake. Hakuna kifacho mtu zaidi chake. Walume tuna
hustle,
still bado si watafutaji.
Walume tuna hustle,
still bado si watafutaji. Mbuzi hula kwa urefu wa kamba yake. Kifacho mtu zaidi chake. Walume tuna
hustle,
still bado si watafutaji.
Walume tuna
hustle, still bado si watafutaji.
2018, kikosi cha mizinga. We back again in the business, you already know. Tunakula urefu wa kamba yetu, na wewe kula urefu wa kamba yako. Jack Power, Chege Chigunda. Ha, ha.